mfana bethu mfana ngakwinge wayekwazi umntana omuntu yesu kala okamantombazane theyu ngakwinge wayekwazi umntana omuntu yesu kale okabafana bethu mfana ngakwinge wayemuhle mpele qhoza kamnandi kala wonke umuntu bethi yeyu ngakwinge wayemuhle mpele qhoza kamnandi kala wonke umuntu bethi yeyu ngakwinge ikhona indaba la lo mkhozo wakhe khona inkinga ekhona ewini uzolimala kukhona indaba la kulo mkhozo wakhe khona inkinga impela yeyiwini uzolimala kukhona inkinga la lo muntu okhoza kakhe khona inkinga impela yeyiwini uzolimala uthanda usoka baba wena wangona mfana wavunyiwe ngoba ulale uthanda usoka baba wena wangona mfana yevunyiwe ngoba ulale wawuthanda usoka baba wena wangona mfana yeyuvunyiwe ngoba ungalaleli